I'ma keep you warm. It's cold outside. Protect you from the storm. The world outside. Let me keep you warm, 'cause it's cold outside. Protect you from the storm. The world outside. You don't have to worry. It's gonna be alright. You'll never be lonely. Any given day or night. Minajua ushapata maumivu mengi ndani ya moyo. Naelewa juhudi zako za kutaka kuilinda roho. Mama nipe nafasi kiasi. Niwe yule wa kukutoa wasiwasi. Mimi siyo mwizi, cha nikuenzi. Kuwa na mimi nikuonyeshe mapenzi. I'ma keep you warm, 'cause it's cold outside. Protect you from the storm. The world outside. Protect you from the storm. The world outside. 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 Nakupenda, utaka choni tatenda. Ukipenda, hata kwa mama tutaenda. Ila amini, kuwawe ni wa thamani. Dunia ni hakuna takaye kupenda kama mimi vile na kupenda. Utaka choni tatanda. Ukipenda hata kwa mama tutaenda. Ila amini kuwawe ni wa thamani. Dunia ni hakuna takaye kupenda kama mimi. I'ma keep you warm. It's cold outside. Protect you from the storm. The world outside. Let me keep you warm. Tutaenda ila amini kuwawe ni wa thamani. Dunia ni hakuna takaye kupenda kama mimi vile na kupenda. Utaka choni tatenda. Ukipenda hata kwa mama tutaenda. Ila amini kuwawe ni wa thamani. Dunia ni hakuna takaye kupenda kama mimi. Kupenda, utaka choni tatenda. Ukipenda hata kwa mama tutaenda. Ila amini kuwawe ni wa thamani. Dunia ni tatenda. Ukipenda hata kwa mama tutaenda. Ila amini kuwawe ni wa thamani. Dunia ni hakuna takaye kupenda kama mimi.